akulire dwaliro lya Ntenje Rwete Center 3 mu district ye Kayunga, Gloria Iga mwenye mivorwa bazadde abakyagaana abaana baabwe abawala okugemebwa ekirwadde kya kansa omwagwa n'abaana kyagambye kya bulabe eri abaana bano. Gloria wabadde annyonnyola ku bimu ku bizibu bye basanga mu bantu be baweereza, ategeeza nti gavumenti yateekawo eddagala erigema ekirwadde kino naye abakyala tebalyettanidde kugatta n'okugaana abaana baabwe abali mu masomero okuliba kuba.
Waliwo vaccine ya HPV eziyiza kansa wa mu mwagwana bana. Vaccine eno erudde kumpi kati miaka 18 paka kati tufuna ebizibu mu child days. Tugenda mu masomero naye abazadde balagira ba head teachers nti bote baagala abaana okubagema. Kyokka nga kansa ya mu mwagwana bana ye kansa namba emu mu bakyala. HIV na population ey'abasajja abali above 50 bangi tebamanyi status yaabwe. Abazadde balwawo okujja kunywa eddagala.